laakiin salaame dadka qaraabada oo magaalada dadka ku reer koonfur galbeed geeka maanyafuulkooy baa ka dhiyaya markeena si dhex galo walfo iyo dhamdhaab daran iyo ka dhihi geeka shaleeya dad badan oo shacabka kamid ah oo dhulooyin iyo walaasi dhulka la leh meelo anaanuun dhulata iyo walaagasi brogramka si anuu maka jarna iyo intiinka kooy oo layin dhul oo unalena dad masaakin ah lakaga daday iyaalan dowladdan oo boobta fadaasa dowladdu walma boobasa erio dowladdu walaa dhiiga samayn walma boobasa dada andiri odayaal ah iyo wariyaala andiri odayaalkii wariyaalkii geeka meela seedeen dhul weyn bilayrina hay iyoba meeli ka hadalaayan oo wareysi lalaweel dhadaayo oo walaagi dad yu hay dhan meela rooga yaa way bakooyeyna ciidan oo gobernatoraha gobolka iyo natoy kaliyaha boliiska hogaamiyaayan iyo ciidan oo la socda ciidan oo ethiopian ah dadkii meela markaas wayba buuqa la suubii dadkii yaa laga qobadi wariyaalkii meela laka darayaa qalabkii laka qaadi walaalaha ijar dileed walaalaha iskada dhowey dad la shalfiijiyi dhulkii iyo la haayan dhayliyaayan akooyan belidka warkaasa wahaysan si walin jaran hal hal aan wareysaday dadnaa wareysaday wayba iyinka sheekayna qaar kamid ah qaar ini bakoolka kooyan qaar ini meelogu sii gogaduud iyo dhulkun ka kooyan qaar saydhelo ka kooyan qaar oflo ka kooyan oo beerojo idudaadadan oo iyo unkooyan ini baydhowo qaxootiga beese la diibee lahana eri samafalka beese dad siyaasa la eri kaarada la qaadade saase unkooyni beero unalahayn iyo xoolad unalahaynna agad gadani hob una kooynina taararki iyo walaagi waayni walyar beese ee la kooyni meel un degnooba waayni dad oo dalaalin ah arin dhulkaasa lanooga gadi dad badan oo dhulkaasa laga gadi oo ankooba maana ilaa iyo boqolaal ah oo dad oo masaakin ee beerojo idoojo iyo xoolajo haga gadadi ee beese laka qaadadi dhul la siiyi dhulki isaga haaya lanoo qaadahaya una ayna deerooya ahayn dadki inkooyan hadali anti ana tilaabo aan qaadna iyo horta waybaa la hadalaya kusimaha madaxweynaha walba maka oshiya eri wasiirka arrimaha gudaha oo koonfur galbeed walba maka ogaayna dan madaxweynaha oo yurub joogo la hadali bal usuun ay iiska mooya eri walaagun saas daraadiie wal aysan adkaysad waaya nagadan ini oo dad shaksiyaal ilay dadka ini dhulka lanseeda dhulka haddii la qaadadawna shacabka masaakinta ee dhulka hoob laka qaada waata dadka dowladda dhul ini siyad way iyo meel dejiyan lan oo intaasi saddex kun afar kun dollar ka gadadi oo beeroji haka gadid oo walaaji ha gadid ini la bahadilo mee dhibaatadaasa laka suubi
wariyaalkii dhulka ay la siiyo ahay dhulka oo hadda dadkaas lagu qaadaw ay dowladda siiyada fadaasa kolkun
ana ma oshi meeli la siiyay la falow waxooti dhulkun la dejiyay iyo wala ereema la lahaay ana weli ma oshi wala la dejiyay la falow laakiin dhulka oo dhan baaba in lala wareega lafadahay mia walsaase haddii dowladda dhul la wareegasoona wal dhibaato eba male wal la wareega korta laakiin ilaa ixad dadka in la baabiiyo oo la jirdilo adway baaba aan ka darana wariyaalkii oo hatahaani koonfur galbeed ka jiran ini kaamiryaaljo laka qaado lisheen station lisheeno geeka oo dhan ilaa iyo duhurkii meela ka jiran oo dhibaato badan lanjeysa biyadeedi
taliyaha ciidamada booliiska weliba sheegay dhulka inay dad haska galeen waana saas daraadee ciidanka inshalda galay arrintaas markuun taliyaha booliiska sheegaw walma ku jaro letaa
ana taasi ma dheegna dhul haska galayna ma dheegna ma usheede meela dad kun lahaka qobadi iyo meela oo dhulka lahaska galay iyo jareen ana mashalkaas oo lama meel an maleeyaan male laakiin dadka ana inkooy dad dhul iska haysada mee dad dhulyo difaacdayo walfiinka qaada eehay oo dad asiyadan oo akhyaar lan diray oo wariyaal lan diray oo wareysi lalaweel dhadaayo oo meel nabadjartii haysay markii olan seeday ciidan fara badana seedi oo ciidan ajinabi ka jara ana dambe iyinka daranba ciidanka ajinabiga hataa wali lawadadiyaba dhibaatadiiyaba aragaay taasaba ceebni ah una dowlada ina maamula dhisani maamulkaana iyada an faylaya maamul fayla nihayna
daaidankeetaasna walaalan wedi ini meeli markun ee laka harbiyaayi ma jaro karto
maya ma jarto war laka harbiya male maana ma dhiina maana ma dhiyaasi dad harbiyaawna meelu ma rooga waa kas
ini dadka dhulki layin markun see laka ogaado karo oo iyo gadadeen
ana sidoo in sheegay mas istuusan nan kasta oo dhulkaasi la gari warqado wadada oo iyo dadkii ay nisba qoray laakiin warqado oo dawladda hoose aqbahay ma ah laakiin nan kasta dhulkii isla la gari warqado wadada oo la cadeey baasada walaaqi la kasi walaaqi iska gardi kulli ka qoran yana ay sadan arriyan inta ugu yar
dawladda
danguud an qaadato danguud la qaadan leerata wal oo kusimihii madaxweynaha inta roog in ogaayna wasiirka arrimaha gudaha oo arrimihii gudaha ba uu shaqulka lahay in ogaayna horti walaagasay marka soo korana meel u jeedan
tuun ma jare in dana gaar in ku leeyay dhulkaas oo tuun ay sangal ya jare dadama adiga na talihii madaxweynaha ee tan siyaasadana kala jarta arrimoogaas inay ku warqabo korto
ana tuun ma igalna laakiin in dadkaasi dhibaato la hanjeeyay ooga shucuurtay bedeli ana shacabku in la wax la yeelay ma fadaw ila sagaalmo ilmadii roog inta ana dhibaatooyin badan ha aragay shacabku dhibaato badan ha mari dibta la tan la jeeyay ma fadaw atiba bu ku hootay walaagi qaararkii oo la sheegay hata dadkii xusin boqtin deeq 370 ishan xaruun yakii yaalla baydhowa oo ila 700 kun oo qorto ee ka jiraan dadka kaararka haysta 400 tumon 420 kaarka qaba kaararka oo la qeybay hata dadka reer beledka ee la siiyay 220 la qaadaysay family way baragaas shankar qabta oo $600 qaadadaasa dadkii beelo ku kooyay oo idoo jooga garay habir kacay oo baysan inta la kadiiray in kooyay mashiin in qaytan beledkum ka deesanya baadi walaan xaqiiqii baadalka in la shalfiiray ogtiin isan beledka degantii markii information ki isan way diidan magaalada la galay kulli saasay
way
dhulkun baahaysa dheer ee baydow
dhulkun hoo bogtaa la dijiyay la fadaw oo waana jarta meelina ciidamada iyo sheegeen qaar ku mid ah saraakiil oo la xariirni in meelas la fadaw dad bogtaale in la dijiyay maamulka gobolkii degmadana ku wargaba dhul bixintiin iyo iyin markuu in meel la dijiyay dadkun la hadal imay ku yaabo
maya fayla taa walda jii kora dadbo ki oo qawtidahay walda jii kora laakin dadka aad degan misad dhulka anil leh doodahay inta la jeeyay ilaan baasi kala bayay dadku family u naaso washan u noqo wadato qofna waxa ku kooyay arti mis moolmada ku kooyay whatever meel iyo fadaas ku kooyay way ba inta dhulku ma la ogaray ama dadku ma wadi dadka wadi beertay hadal inta la oga gabi inta jeeyay ka kan dowladda markuu ya masuuliyadda saarta shacabka hob adduunka hob damguud baa galna problem le damguud ki ka fuli laakin way baa weeda sayd dadkii oo markaasay meelid ogeyna dul siyaada meel dajis
hadalku geeka ad warbaahinta siidi maylat in isu taro koro markii aad fiirida doodi bulaanku saata abuuri
hob lan damir e bajaro oo maamul kun ki jaram oo Soomaalimaad jirto dadka damir balayeen damir iyo walaalka bedele ana shacabku in la baahdilo diidana intaasana horeysiga ka sheegi ki horeysiga ka sheegi kana ka sheegi shacabku masaakin wa dad faylo wa dad dowlad jeelo wa dad dibaato wadada ma ah buuq ma ka daray rabaydo wa eeda nabad ma ta indil provocation la kusub iyo dad kala baahdilo diidan intaasay walaalka hadalaya
halka seen argaasin ka dambayntii oo dhulkuna dad iyo ofiyaawin dowladdi hoobo dad kala bogtaalay diyaas ka gaad korto dadkan iyo ku fiyaawada koraan
wallahi taasi way bal eray labiye del signor sono infiti ifiniti ilaahi jididay badanyin tan hooba ko oodo makaasa qaada korto boqol way oo lan qaabili koro dadkuna dhul jidka helan walaagi dawladda faraasi nikla kufuli boqol jida la helo koro ayaan fadeedo iyago la meeranya waan ay ka tanaday waan walfii kor walfoo bii kor walfoo daakin datelay aan walla ka dhawaa diiday askar lanagado la kaga qaylayo la bahadilayo oo owladii iyo la shan argagixiya u taasay la importante wala aan diiday laakin xalkas wal helo koro
idaan mahadsanto mudane kiin ku mahadnagaan waqtiga iyo weliba wareysiga uu ka nasiibay.